HMS Rihanna. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshino kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshino kupiga tawile.
Haturoge, 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 haturoge,
kitume, toka kenyama, kitume, toka kenyama. Na mama mungu waisa, niyo likala mamama. Mizi loka kida trippy, tuchua kifiku na friend. Na waka mungu, on my breast, like you gotta be kidding me. Mimi, Mr. Holy, Lord, I'm gonna stop this fall letters. Mungu tonight, stand on yo, who's gonna end them fall letters. It's a mess, money game, never rock on a street, they got my food thing. Very sharp money game, never turn up on a beat, they got my food name. Nakuza jina, nakuza sifi. Soko manyaka, manyaka, manyaka. Kwa marikiwa, tulima sisi. Aturokeki, rokeki, we. Napiga mifitu na wana. Watero wapendi tofanya. Sali wa upe, upata sifi. Yangu wa mimi wa bwana.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshino kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindo kupiga tawili.
Haturoge, 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 haturoge.
Hata wanafika kikunja sibaro tunaziri songa. Kutafta sichoki usiku na mchana kwa Mungu naomba. Acha ni chuki ni hasa mpaka minabu kabosa. Kaze ni buti wanagu kozi ligi ni soa. Walai bilai game ni tough mpaka wana fake. Wanataka to down kuwezo wa mola. Haturo 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 game wanataka ni bote. Wangu wanataka ni kose maisha popote. Huye kwa foreign heros na bidi wa ngoje. Kama ipo tu ipo. Sometimes songo kiza ipo. Nechapa tu fimbo. Nitenga songei ka kingo. Ame samilo kwa dakiko. Ato sohara kiwakiko. Mawaka mzizi ya Jeff Jeff wote na dakiko.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshino kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshino kupiga tawile.
Haturoge, 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 haturoge.
Kwanya yako nini siro keki. Na steli nini sele zeki. Ukija kichwa kichota baba jicheki. Kwanza speedy yako ina breaki. Mana na asira mbaka na omana. Sijui kama watapona na. Mindo master white rap game. Sio kopi kuwa chana nta kwa shona na. Hold up. Mindo panga for leni denki wana panga kwa ganga. Hold up. Uwezo wao unegisha kifuku wa mesanda. Hold up. Sisi tunakick it real wana leta ushamba. Hold up. Wabaki pike chini ndio muda malinja kupanda. Haya mapambano mbona easy tu. Nazidi kuwa mbele Mungu aliye juu juu juu. You and you anitishi wazee watu nguri. Okay. Nataka show the mail sio laki. Mlete hata Kendrick safi. Tukeshe kime chano tulizo yunane. Wabe yule boy ganyaki.